Nambia nitendeye uelewe tasiliti, ama kweli apendwaye kujishaua. Sikatai jisheue Shawa.